600 technology ezobuchwepheshe, 610 medicine and health ezamayeza nezempilo, 620 engineering ezobunjineli, 630 agriculture ezolimo, 640 home and family management ezekhaya nolawulontsapho, 650 management and public relations ulawulo nobudlelwane boluntu, 660 chemical engineering ubunjineli bemichiza, 670 manufacturing ezemveliso, 680 manufacture for specific uses imveliso yenjongo ezithile, 690 building and construction ezokwakha.